tetulina bingi byakuwa obulumi buli mukayimba kano
wumulamirembe
tetulina kirabo kyakuwa amaziga gali mukayimba kano
wumulamirembe
yenze na kitende Viola netta mali kirabo
wumulamirembe
gana mawulire nga gantisa banange nga gankanze mukwano gw'abanja masoba gazinzeko tachawulira tata bamutujeko owange yankusa nafuula omuntu banange talaba mukama tata omugogotuwadde otumenya emitima wandirinzeinzeemu yiga nga tasikawo kubenda byenkumu nga tasikawo abadde muzadde teri bamusinga ogenze mukwano weraba oyiga
wayigiriza abangi
oyiga
nolera abangi
olaba nange wandera
wayigiriza abangi
tata ogenze wumulamirembe tata weraba omulungi munange weraba
wumulamirembe
fena tuluma naye tata tosikawo
wumulamirembe
watulera bulungi omusingi twafuna n'abangi okuyimba twakunyweza tata n'omukisa gwe watuwa twafuna bingi munange tetukwevuma obadde n'emikwano teri bakusinga obadde n'ekisa teri bakusinga obadde muzadde teri bakusinga ogenze mukwano weraba oyiga
wayigiriza abangi
oyiga
nolera abangi
olaba nange wanera
wayigiriza abangi
tata ogenze wumulamirembe tata weraba omulungi munange weraba
wumulamirembe
fena tuluma naye tata tosikawo
wumulamirembe
emiranga tukuba laba ebiwoba emitima girumwa
wumulamirembe
katonda w'amaanyi tata waffe gamuwummuze emirembe
wumulamirembe
tetulina kirabo kyakuwa